Hey yo, give this one to Low P. Bongo Ritra, Mr. Malu. How's it going? Don't click on your beat.
My baby, baby, sema mama. Chochote nitakupa, baby. My baby, baby, sema mama. Chochote nitakupa, baby. Baby, baby, sema mama. Chochote nitakupa, baby. My baby, baby, sema mama. Chochote nitakupa, baby.
Baby, usiniache mimi. Baby, usinitupe mimi. Bado nakupenda mimi. Unachotaka baby, chochote nitakupa baby, sema unachotaka baby.
Baby baby sema unachotaka, chochote nitasaka. Gidi niko hapa na kupenda, kuna napokwenda mradi sende mbali ndakujali. Sogea karibu na uondoe majaribu. Weni wangu mami, mbona nikuwite na nini? Na hela matumizi ndo shida. Sema unachotaka ya nini kunipakata? Oh my baby baby,
oh my baby baby.
Mapenzi moto, aha, usinitese mimi, aha, nishakupenda baby, aha, daima na milele, aha.
My baby baby, sema mama, chochote nitakupa baby. My baby baby, sema mama, chochote nitakupa baby. Baby baby, sema mama, chochote nitakupa baby.